Beyond Product.
Yeah, man, me a come again from the top. I'm come again, not quite at them tune. Me come on, drop that lady.
Me a come again, me a come again. Jasiri wako msichana kama wewe kwangu uwe peke yako na najua ni vigumu kwa mwanamke kutamka lakini nahitaji nisikie sauti yako mwana tamala. Lakini nona kama vire sitosikia Kukutana kwa macho kusikuogopeshe Omwana tamala.
Dakika mbili mala simu ikakata. Dakika mbili mala simu ikakata.